Jagala njagala nnyo kubeera ne Yesu wange, njagala nnyo kubeera kumpi naye, njagala nnyo mbeereyo awali abalonde, Mukama nnyamaze, Yesu ndi mukubonzija.